mōhio whānuiti ana e māta ko te kaikiri, he mea kaihoro i te tauira Māori i a mātau e aru haere ana i te mātauranga i ngā whare wānanga o te motu no reira ko te kaikiri tētahi o era mate matua. Tētahi atu a kaupapa mate, ko te mate hinengaro me te kimi rongoā, me te kimi whakaoranga, hei whakapiki i te hauora hinengaro o ngā tauira Māori. No reira koe rā ngā tino mate nunui o te wā, kia mātau ngā tauira Māori e whai ana i tēnei haina o te mātauranga.